jene
jenne kaaje kaadaare ndi tumbudo gaawa sanne kidal segu kay kulikoro le enno ko je fu fi men ana wodi leydi men di fina tawa mawdo woni e muddum iyo halaji sek Oumar Cissokho ministre kiddo bangal fina tawa woni hakkilo dum ina neddo e ledde yaya kulubali kanko e golle dibbe makko walde sogolon ama daradi hollitinde fina tawa e dawla bamarankobe ley mali
toduma jamuduma
hono bieteda honon yettore ma hoto jiwata dum woni ley leydi men di dum yoneda ko non dum watta en hono men ana tiidi dow jam e jallede dewtere la fontaine fable ana fawi dow fina tawaji fille fillaji hollitinde tidalaji jogiden
difficulté de la vie
jimi e bomi ana dow e fina tawa meden e fi meden lesa hangal lenyol buddabe balebe be kidal jimi e bomi ana e ko watta fa jam e dewral wad hakkunde himbe iwan ag mohammed ngeño tamasek en balebe
tu vois les gens là
imbe be jidon ana jima ana bomo dobe yedum ngeybe tamasek en balebe homini be fina tawa edum sedi e bomi rimbe arande guitar walano ka dental ngeybe yimobe womobe ana gonno ka non di fina tawaji ana gondi e majjude joni dum ko minti yaya kulbali mo ina neddo e ledde o mecintini wide wartude e fina tawaji meden gonnode arande nafa mawdo woni e mudon
non jettu
eden gonno e arnguji tati farde annabi isa warde hono meden sembe ana tidno le adnar ndu wonno mali ka wattu gon e joni o kabaruji di mbayliteke yalla mobbe wondaraki e darne mube na hedun mi anda ta won kabaruji bonudi fime yurdi mi anda tatteji fu
de tout part
yalla ko gondo en yoppude e fina tawa meden eden garte e do mun sek Oumar Cissokho mo ini gollerde den noddir agence de patrimoine yalla ana darano yirvere do ande kesede hunde water hani daranede hono gatten fa fimen heddo de gondomi ministre wadin e bodam fu joinde gollide darantonde fime do hunjinde hore ande kesede holitinde fina tawaji men le wattu gonden fimen fu hawrintine ewenno wori dunke ande darano ewtade dum
pour toucher
ko meni be fina tawa ana jewta du imma daraji ngade do kabaru fina tawa hono wadde festival ngaji yalla fina tawa meden ana heddo.